sisi maneno ya His Excellency the President, sisi maneno yetu ni mafupi tu. Tunasema tu two-term. Ama kuna maneno ingine? Two-term. Sio? Si tunangoje tu debe iletwe, hata kama tutakuwa na votes, tutamuibia. Hiyo si siri.
Upuzi yenu mnatuambia sijui one-term ya nani? Nani alikuambia sisi ndio tutakaa one-term? Kibaki hakukaa one-term. Uhuru hakukaa one-term. Sisi umeona wakati imetufikia, ndio sisi ni washezi tukae one-term. Tunapiga bili, tam bili. Fululizo.
Waruke juu, waende chini, waende kando. Hakuna penye Ruto anaenda. Ama ni aje? Si mnajua wale wanajifanya, wanafikirianga lazima wao tu ndio waongoze inji.
Wewe ni rais wa Kenya uliyechaguliwa kamili. Na hakuna rais nusu-nusu. Kalia hiyo kiti vizuri. Second term utaingia kama stima.